minister avunanyizibwa minister Mbeza avunanyizibwa ku matendekero aga waguru owekitiibwa Dr. John Kirisesto Muyingo ng'asinziira mu lukungaana lw'abannamawulire olwakubye ku kitebe ky'ekibiina ky'NRM mu kibuga Kampala agambye nti babalirira okuzimba amasomero aga secondary 258 wabula bazimbye masomero 259 ekiraga nti basusse ne baali basuubira. Dr. Muyinga ategeezezza nti amasomero amagi agegasse kugabaddewo mu nkola ya gavumenti ya bonna basomee ngazimbiddwa mu bitundu ebirimu ababundabunda mu disitulikiti ez'enjawulo era nga basuubira nti bagenda kutandika n'okuddaabiriza amasomero agabaddewo amakadde olw'okwongera okuyamba omwana w'eggwanga. Ono era ategeezezza nti basuubira n'okutandika okuzimba amasomero amagya amatendekero amagya ag'abasomesa ba secondary olw'okwongera okuliikiriza ebitundu ebimu ebitalina basomesa balungi abeetaaga okwojiwazibwa. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebyaggulu Dr. John Kirisesto Muyingo ategeezezza nti ebyenkulaakulana ebiringa eno bye byongedde okulaga nti NRM efunfubidde okunyweza ebyenjigiriza kwe kusaba bannayuganda nti bagitunulire n'eriiso jjoji ne mu kulonda okujja.
NRM government malirivu okulaba nti buli mwana wa Uganda tuteekeddwa okubanga ozezza emyaka egenda mu ssomero tumuyamba agende mu ssomero atisiti amaleko ekibiina ekya siniya eyokuna nenga tukumalako obumanzi naye namalako nga alina obukugu nga alina amagezi nga alina embeera ebisobozesa okujja mu katale k'emirimu akaliwo kati oba okuteekawo omulimu kakuba ekyo kikulu nnyo environment n'amateeka ne police ne laws tuzitaddewo
amyuka ssaabawandiisi w'ekibiina ky'NRM Rose Namayanja Nsereko asabye bannayuganda nti balwane nnyo okukuuma NRM byekoze mu ggwanga lino mu kulonda okw'omwaka ogujja.
Pulezidenti we yali alayira mu kinana mu mukaaga yagamba nti agenda kuleeta enkyukakyuka ey'omukundo nolwekyo bwetutunuulira oba gye tugudde mu byenjigiriza okuva kinana mu mukaaga nga okusoma kwali kw'abalondemu abaana abali ova mu famire ezalina obusobozi be baali basoma nga katitulina bonna basome
obubenje butumalidde abantu ku nguudo nalumanya ne saalumanya n'olwekyo taasa obulamu bwo n'obwa buli akozesa oluguudo ng'ogoberera amateeka buli omu atuuke mirembe.